This is DJ LaMash 254. The crowd moving.
It's DJ LaMash. Go and tell her beside her, Jemani, Jagamitani, Piano,
Piano, Piano.
Miano.
It's DJ La Mash, the crowd mover.
Drop cup. Ha. Hey. Can you see how the thing goes?
okay.
Let's go.
in no rush. You're king, cause I'm a everyday crush. Just blow the whistle, don't fuss. She push you away, we're so young enough. Your head was getting a dish.
Mash 254, the crowd moving.
Oh,
yo. Aye, be ye, be ye, be ye. Aye, be ye, be ye, be yo. Aye, be ye, be ye, be ye. Aye, be yo. Aye, be ye, be ya. Aye, be ya. Aye, be ye, be yo. Aye, be yo. Aye, be ye, be ya. Aye, be ya. Aye, be ye, be yo. It's DJ LaMash 254, the crowd mover.
Toto high class, mere singa singa kimanga. Yani working class, ya kusita na wananga. Yani toto high class, mere singa singa kimanga. Yani working class, ya kusita na wananga. Toto kibobo, kibobo. Uyo toto kibobo. Yani kibobo, sijamuona kama yeah. Yani kibobo, sijamuona kama yeah. Yani kibobo, sijamuona kama yeah. Yani kibobo, sijamuona kama yeah.
Yani kibobo,
sijamuona kama yeah. It's DJ LaMash. Mwambie yendo na dai, ananipa mimi mawendo. Choto la kinai, robari. Kuswazi koche yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobali. Lakini pasika time inakwala. Higa kamu kaka yani bala. Nyuma, higi higi. Washanga kiunoni nasimama. Wima, pakalfaji. Higa kamu kaka yani bala. Nyuma, higi higi. Washanga kiunoni nasimama. Wima, pakalfaji. Mtoto high class. Mene sile singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nago wananga eh. Yani mtoto high class. Mwele singa singa kimanga eh. Yani working class. Bila kusita nago wananga eh. Toto kibobo kibobo. Uyo toto kibobo kibobo. Yani kibobo. Sija muona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibobo. Sija muona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibobo. Sija muona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibobo, sijamuona kama yani kibobo.
Dumba, 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 tumetambungusha, tumetambungusha. DJ Mr. DJ weka rumba, weka jami na chuna, weka piano, weka piano.
It's DJ.
She's a
penda, mpenda. Na mpenda, mpenda. Ah, si lali. Ah, si kuli. Na mpenda, mpenda. Na mpenda, mpenda. Ah, si lali. Shemi, napati rasta mani kujuu ya chaba. Na siezi pati bila blanja ma bila jaba. Yonite Alibaba. Mindo baba yao, na tuwezi adibishana, has day madharao.
Woza, woza.
Dumba, 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 tumekam kududa, tumekam zumbusha. DJ, Mr. DJ, weka rumba, weka jara. Slay, okay. My people bouncing, they be on their way. Toka kwa nyimbo setu pata ni java. Chuna my vibes to me jaza kiba, 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 kiba.
Yeah, nani shaku soma, wauna tungora. Oye usha choka, na chapari sijanza. Sijanza ngoja kwanza, nipige makali na shada. Hapa uwezi mblame, nataka unafanya kazi na kada.
Dumba, 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 tumekam kududa. Tumekam kukusha. DJ, Mr. DJ, weka rumba.
I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. I blow your candle light. You know I'm just that type. No, them no fi kill my vibe. Them no fi kill my vibe. Them no fi kill. Them no fi kill. Them no fi kill my. Wise man said, follow the stars. Yeah, you shall find a piece of advice. If you hit your enemies, enemies shine. Not a friend of me, enter the light. But you can never kill my vibe. Cause there with no sacrifices. Everything was taken, still had to make it. Vibe killer, me and no go take shit. Vibe killer, bloody somebody time. Protect my energy from your bad aura. Let my pastor say, I be my healer. Everything I desire, I go to see. My rhythm, flow like a river. If you get sour, come on, go and sit down. I go just better, come on, my trigger. I go just better, follow my lead. I'm feeling vibes on vibes. I'm a ticking dynamite. After your candle light, you know I'm just that type. No, there's nothing kill my vibe. There's nothing kill my vibe. You know fit kill, you know fit kill, you know fit kill my vibe. I see you watching my stories. I see you gauging my lifestyle. I see you watching my movements. This bad bitch bad every day. I know they look at your face. Bad man bad every day. On your knees and pray to you regain your faith.
Another banger. I'm in love with plenty women. I know my money, all of them. It no matter the shape or color. I go make sure, say I must collect. I get one will be my sponsor. I get one where they call me honey. One way they do me witchy witchy. She they do like patience or soccer. Wale, kala. Get in my room, make you like on. Body they move like a python. Love way they giving me iron. Wale, kala. After the room to the palace. They make you pose for my cannon. Love way they boosting my iron. I too like woman. I too like woman. Me I know they burn. Me I know they burn. I too like woman, me I know they burn, me I know they burn.
Sakolo weko, oh weko, sakolo weko, oh weko. Ikebe wa meja, ja one, ja two, ja three. Sakolo weko, oh weko, sakolo weko, oh weko. Ikebe wa meja, ja one, ja two, ja three.
Too many girls in my
Ghana to London to Benin. I pray make I no go reply them. Never to be a no lobeo, lobeo. Back to the matter, oh. Since I dey look at your picture, oh. Girl, you go finish my data, oh. I saw better pro koto makule. I dey see girls from my ass block. Them anywhere me a go. If they no do, no be by force. Plenty way they will go conk, oh. They will go conk, oh. Enter the room, give me your phone. If they no go see me for blood. Wale, kala. Get in my room, make you lock on. Body they move like a python. Love what they giving me iron. Wale, kala. After the room to the palace. They make you post on my cannon. Love what they boost in my iron.
Lolo, ah la la, hey way. sala, hey wena, oh sala.
We wanna party. Folk up, we wanna party.
Hey Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna party.
Now hey,
Simba get chapeau.
What's up with them?
Wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyozo kuchiti. Niyo jicho liponyanya nisha kula kijiti, na maguma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo mana singishi hela. Wala navyo vimiliki mafungwa ndika kwa dera. Otu wanataka muziki, mara kumi mwanangwa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Amya, teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndoma na singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafungwa ndika kwa dera. Otu wanataka muziki, mara kumi mwanangwa Cinderella. Ea pendagi makiki, ona nana, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unako nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unato nipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Amya, teacher, a teacher Konde. Teacher, teacher Konde. Amya, teacher, teacher Konde. Teacher, a teacher Konde.
DJ LaMash, the crowd movement.
wangu moyo unaminya, mami noe unaminya. Wangu moyo unaminya, mami noe unaminya. Mama amina, mama amina we. Chomeka ah, chomo ah, waza kula wa, shwa, shwa. Chomeka ah, chomo ah, waza kula wa, shwa, shwa. Vile pele kati kati patam. Zile pasi pasi no tam. Wangu moyo unaminya, mami noe unaminya. Wangu moyo unaminya, mami noe unaminya. Mama amina, mama amina we.
Zama za kale nshanyeka
sana.
Yacheni tu mini enjoy huko zamani sha umiswa
sana.
Yacheni tu nilibata zama za kale nshanyeka
sana.
Yacheni tu mini enjoy huko zamani sha umiswa.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeka. Usikunja kunja sura utazeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short.
It's DJ Lomash, the crowd mover.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
be a tam.
Asikwambie mtu tutu, be a tam. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye, ah, bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye.
Pombe yangu, nauliza. Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Yawani nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Eti nani kamwaga pombe yangu, nauliza. Mishalewa, nikocha kali mshalewa.
Mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa.
Mishalewa,
mishalewa, sijelewi nshalewa.
Mishalewa,
mishalewa, hapa mtazima shalewa.
Mishalewa.
Eti baby wangu wanivuruge ubongo. Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
We'll be right back.
usikwambie mtu tutu bia tam bia bia mitungi bia tam aye bia tam usikwambie mtu tutu bia tam bia bia mitungi bia tam aye.
DJ LaMash 254, the crowd mover.